Simba oka ni mati ya zake mumaru Yana tu kikyu
to I Can.